wembanzaye abalabe newe bananumba emisana nechirunkume aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza tata aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza tata aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza Obugere tata Wakati mu pologo manze nangambu nyentisa Onkwate heku mukono ngambe ntino gwe woli tata Aonange sobola okwe gumya gumya okuyimuka Aonange sobola okwe gumya gumya okuyimuka Sumba wange asumba ononya newe mbanzaye abalabe newe bananumba emisana nechirunkume aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza tata aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza tata aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza Chivitata okusanyusa gomunene yakuma ememe yange no moyo gwang olo nawe onzigulire kubona ngolo mpitibwa omwana kumulembe gwange nebisera byange ndikuwereza kumulembe gwange nebisera byange ndikuwereza olugendo lwange Sumba wange asumba ononya newe mbanzaye abalabe newe bananumba emisana nechirunkume aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza tata aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza tata aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza Maso gabwe ya mabiga bikudwerinze Ngemitego jabwe migumu jikoledwo kwasa Olondita elinye lisinga manyali mponyentisa Ngomulabe ewerera kunjuza yuzo kumenya Ngomulabe ewerera kunjuza yuzo kumenya Sumba wange asumba ononya newe mbanzaye abalabe newe bananumba emisana nechirunkume aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza tata aonange subizo kukuyimusano kukugulumiza tata aonange subizo kukuyimusano